www.vegemusic.com.
Izo stresi za kudaiwa makodi uko nyumbani, kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri bora uende angaza, hapa ni kula vizuri kunywa kujigalagaza. Ito kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama, na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Kuja klabu na umeka kinyonge umejinamia.
Juma, nice Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, nice Juma. Harmonize it, it's Juma.
Shida mikosi na tabu, kila liepo hai anaibiti.
Juma, oh it's Juma. Toshkasi,
we dada, Juma. Nyonga wakune bibabu, mida mida utawadangia. Kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama, na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka. Inuka, inuka, where did you go?
Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Mwanama, hamba puza manja sijupindula. Mwanama, hamba puza manja sijupindula. Hey, tabali mwenye gite uwe na mani. I get a lot of shoot to the beat. Ah, true. Malala wasala. Somebody went against that one, man.